tena na tena ni voste yo Kerare Empire. Shit, shit, hip hop kama kawa.
Hakuna noma kama picha mkeware.
Kwa mic na kama goodness kwa missionary. Nikileta mistari maelezo ki dictionary. Dani ya boot na stay with you life see fictionary. Wakita kuni ona stationary. Niko na G.O.D. kwa school na ona mbele mini visionary. No ordinary story hii. Geni wa game, ready na force ripples. Paka wana jam ni kaa steeple chase race. Naenda aste aste one after another. Wakidoze ni kaa sese fly bite. Ini kwa brade, sistema de na hata fade. Si playing bike games, lakini na mind direction na rap game. Siche misha bongo nani MC Bora juu ni me. And it's no brainer with rap cause it's you. Ten, hata mafans wanapenda staff na tender. Nikisaka easy maligo tenders.
Yeah, Molanda najua mali mini naenda. Molanda najua mali mini naenda. Domo ni kabati ya maneno. Watabonga, watabonga, lakini mbele minaenda. Watabonga, watabonga, lakini mbele minaenda.
Postening to, into deep brew, brew cruise from all over. My lines are kizidi kuzi screw, yani kuzi keep tight. My rhymes see through killer direction ka X. I'm the lyrical version ya biblical plates. Well, mithi wa mji seems stingy na my life. Nazi kifu kasi nizagava. My fans bado sijamanda kuwa salviet. So, my hater bado mtawipe machozi na masalviet. My rise above mates na crime rates. Na unmatchable rhyme rates. Niki fry mate na hot lyrical oil. Na boil kuspoil kwa hao ma imposter. Cheki na choma kaa toaster. Cheki roster mido ni kodisi beta udoze. Mwendo wangu wa kasi ya leta sarakasi hadi kwa Thunderdome. Tuna striker lightning niki itika panda. Hata masi utasaka kwa pop. Juu kujaribu kutuka hili kaa kujitia rogu kwa shingo wa jinyonga. Nachonga ma light mob ili ni keep the culture alive. Nikizichonga kaa sculpture.
Molanda najua mali mini naenda. Molanda najua mali mini naenda. Ngomo ni kabati ya maneno. Watabonga, watabonga, lakini mbele minaenda. Watabonga, watabonga, lakini mbele minaenda.